yo mokolo wana nazalaki sekuluka epai yo fandaka namilengelaki mpo nalinga yo nalukaki nyonso mpo tokutana yoni yoni yanga nalukaki yo nayebisa yo nyonso mpo tolinga na yoni yanga lokola mpe nayebisi yo nazali kobanga e mpo osilika yoni yanga lokola mpe toyebani
solo ndenge oyoka kiangola Zaire Lucienne Salama Kass
oh place wana na yoka kayango eh
oh ambiance moko somo
Emame Emame Emame